Christian Jazz. Do you remember all the words you said? Ulinga tuche kwana. Nobu message yogo bomu kwano. Uliwe wawandika.
Natulie manga mokayo mokeyo jetwe mitinga. Kachisivana mochifuga chola vika wanswichinga.
Ina kachi awana nuka bandi chaka kansula mumu kwanuko.
Seyanya wetitalo, nongoza nanteka mumikono cho. I don't know what you did to me, wala vika wanteka mochupa. Kuba mukwano kwempulira kuno kusano sana njuba.
Mteka mchupa, mukwano mteka mchupa. Nukubia butida, taketi nansu na kumutima. Tewa kuma wanusula yo, mchinye chomu kwano kwa tenubikako. Kachulianga bunsu na kona fuka kamere kulia nukutira o.
Zina fuka na mziwe, yeah. Sichala baba lala na matunze na gaziwe, yeah.
Mufumbi wechire bojiro tero jule. Eshi tali mukwano wona hira sichire.
Na yanga zoni na nekurimati yo pesa nyoniga. Kusaba tunjua sene vyange yona nakuwada. I don't know what you did to me, wala vika wanteka mchupa. Kuba mukwano kwempulira kuno kusano sana njuba.
Mteka mchupa, mukwano mteka mchupa. Nukubia butida, taketi nansu na kumutima. Do you remember all the words you said? Ulinga tuche kwana. Nobu message yogo bomu kwano. Uliwe wawandika.
Natulie manga mukayo mokeyo jetwe mitinga. Kachisivana mochifuga chola vika wanswichinga.
Ila kati ya wananu kabandi chaka kansula mumu kwano kwa.